Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbayikaza mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni kimwe mu bibazo biteri ihungabana ku barikorerwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubutabera bwagaragaje ko hari igihe mu gihugu abantu nibura 16 bahamagaraga inzego z'umutekano buri munota bavuga ko bahohoterwa n'abo bashakanye. Umubare munini n'abakorerwa ihohoterwa ntibabivuge. Ibyo benshi bibaviramo indwara zitandukanye zirimo ihungabana, guhorana umujinya ukabije, ubwoba buhoraho n'izindi ndwara zishamikiye ku mutwe. Umunyarwandakazi Elvani Mukangoga ari mu bahuye n'iryo hohoterwa rikamugiraho ingaruka zikomeye. Urugendo rw'ubuzima bwe aherutse kubushyira mu gitabo aherutse gusohora yise Power of Forgiveness, cyangwa se imbaraga zo kubabarira. Madamu Mukangoga niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Sanga uyu munsi, akaba aherereye muri leta ya California mu majyepfo cyangwa se mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madamu Mukangoga, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Murakoze kandi nawe, tugushimire kuba utuboneye akanya kugira ngo tuganire aho muherereye. Ni saa moya za mu gitondo aha ngaha i Washington DC, turi ku isaa 4. Mumeze mute aho ngaho muri leta ya California?
Turaho, turakomeye, ni mu gitondo kare. Yego, turakomeye cyane rwose.
Urakoze cyane. Ikiganiro rero nk'uko nari mbivuze kiragaruka ahanini ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo nka kimwe mu bibazo bitera ihungabana abarikorewe. Ibi wabigarutseho mu gitabo wanditse wise Power of Forgiveness, cyangwa se imbaraga zo kubabarira. Mbere na mbere kubatakuzi cyangwa se batarasoma iki gitabo cyawe, ese nawe irihohoterwa waba wararikorewe?
Yego rwose, ihohoterwa nararikorewe.
Urikorerwa n'uwo mwashakanye?
Yego.
Ibyo rero turaza kubigarukaho mu buryo burambuye, ariko mbere na mbere ujya gufata icyemezo cyo kwandika iki gitabo, n'iki cyabiguteye?
Kwandika icyemezo cyo kwandika nagitewe n'urukundo mfitiye abandi bantu, nifuza gusangiza abandi bantu iby'ubuzima by'ukuri nanyuzemo, mbyigisha kubabarira, mbyigisha ibyerekeye guhohoterwa, mbigisha kwihangana, mbese kanifuza ko ntandi muntu nta wundi muntu bazangira muri ibyo nanyuzemo.
Utangira kucyandika ryari ryari, imbarutso yari iyihe?
Icyo gisubizo ngifiteho icyo kibazo ngifiteho nk'ibibazo bibiri. Ubundi ndi umwana muto nakundaga kwandika, natangiye kwandika kuva kera nkigera hano muri Amerika. Nakoze za najyaga nandika journal, ariko noneho kwandika mu by'ukuri niyemeza kwandika ku hititse imbaraga zo kubabarira. Nabitangiye mu kwezi kwa kane tariki ndwi muri 2007. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo waratsinzwe muri byinshi noneho babarira.
Waratsinzwe muri byinshi, ibyo watsinzwemo ni ibiki?
Nabivuze mu buryo bwihutirwa.
Gerageza ubirambure kugira ngo abantu batarasoma icyo gitabo. Ndabizi ko ugomba kubaha gutuma bagira amatsiko yo kugisoma. Simubwira ngo uvuge byose biri mu gitabo kugira ngo batazananirwa kukigura, ariko gerageza utuvungurireho kugira ngo bamenye nayo matsiko bayagira, ariko bazi ibyo ngibyo byari bikuremereye byari biki.
Ubwo mu 2007 hari mu kwa kane, nari namaze gutandukana na se w'abana banjye twashakanye. Ubwo nari naragiye mu ishuri ry'ubuinfirmieri mu Kinyarwanda. Infirmieri ni iki?
Ni abaforomokazi.
Umuforomokazi. Nuko ubwo ni 2000, nubwo na jenoside yari yarabaye. Noneho ubwo nari mfite ubuzima bwari bumereye nabi cyane, abana banjye bari batoya, nari namaze no kwirukanwa, nirukanwe mu nzu nari ntuyemo mu bibazo nabyo nshobora gusobanura mu kanya kari imbere. Ubwo ariko ubuzima bwari bumeze nabi. Noneho numva ijwi rimbwira riti wowe waratsinzwe muri byose. Ntabwo mbese nabashije kubaka urugo ngo rukomere nk'abandi. Ubwo naratandukanye, ntabwo nabashije kwiga nk'abandi ngo ndangize ko naratsinzwe. Ijwi rwose numvaga rinsinze muri makeya, mbese rimpamije yuko natsinzwe. Rirongera riti ntabwo ugomba kubaho, ntanubwo ukwiye kubaho.
Hanyuma se nawe nk'uko wari ubivuze wize ubuforomo ubikoramo, wanyuze mu bibazo by'ihohoterwa ry'ingo, icyo gihe ni nk'uburwayi cyangwa se wumvaga gusa uremerewe, umutima uremereye?
Uravuga uko nifashe iryo jwi ndyumvise?
Yes. Cyangwa se n'iryo jwi wenda ryaje kugira ngo rikugaragarize ko ufite ikibazo utaruzi?
Ibyo ni ukuri rwose. Ariko muri icyo gihe nari ndimo, ntabwo nasobanukiwe n'ibyaryo mu buzima bw'ukuri. Numvise ngize ubwoba, nagize ubwoba bwinshi cyane. Nari njyenyine, nari ndi mu nzu imeze nabi, nari njyenyine, nagize ubwoba muri makeya, ndibaza ntise ndisaze nk'ibiki. Umuinfirmieri ibyo narabyize mu ishuri, iyo wumva amajwi yo kuvugisha mbese ni mu Kinyarwanda ushakira akajambo ko kubisobanura ni trouble mentale.
Ni ibibazo byo mu mutwe nyine, ni ibibazo bishamikiye ku ndwara zo mu mutwe?
Yego. Niko narabyize mu ishuri, nicyo bisobanuye. Ariko noneho uko niyizi nakureba nkabona ndi muzima nta kibazo mfite. Ibibaye ni ibiki, ijwi ibyaryo ni irihe? Ako kantu nakibajije cyane, kandi noneho ijwi umfashe ku kuganira neza kuko ari cyo nganira bimwe ntangiye byinyabisimbuka ijwi rimwe ryaje rivuga riti ryari negative ntabwo ryari ryiza nyine ryavugaga ngo waratsinzwe ntabwo wagombye kubaho irindi riravuga ngo noneho babarije maze gusubiza yuko njyewe ngomba kubaho irindi kibabarije ngo namajwi abiri none mpagarara mu mba hagati niba ese ijwi rimbwira gute ko tugomba kubaho irindi rikavuga yuko ngomba kubaho ko ari amajwi abiri atandukanye rimwe ryiza irindi nibiri nuko kandi rikavuga uburyo ryamvugishije byumvikanaga yuko ntabwo ari njyewe ntabwo ari n'imana ni satani ibi ni iki nuko nubwo nabyize mu ishuri ntabwo ibyo bintu nabisobanukirwaga rwose ntabwo nabyumvaga kandi numvaga njye no kubisobanukirwa ko atari njye bigomba kubaho
hanyuma se madamu Kangoga icyo gihe ntabwo wabisobanukiwe ko wenda washoboraga kuba ufite ibibazo by'ihungabana ufite ibibazo by'umujinya ukabije ufite ibibazo bishingiye ku ndwara zo mu mutwe ahanini ubikuye ku buzima wari umazemo igihe ujyanye n'ihohoterwa wakorerwaga nyuma y'igihe ubimaze kubivamo waba warasubiza amaso inyuma ugasanga hari ikibazo cy'ubuzima muri rusange wari ufite ahanini gishingiye kuri ibyo bibazo wari uhuye nabyo
yego ubwo ikibazo rwose mbashije ni cyiza cyane nyuma narasobanukiwe kuko ubwo urumva nyine nawe wabikomoje kuko ako iryo jambo nyine iryo jwi ryaranyerekaga ryarankanguraga ku ruhande rwo hejuru mbese ku mbaraga y'imana ku bizera imana ku bizera imbaraga ziruta z'umuntu ni ikintu cyankanguye kinyereka ko hari ikibazo kiwe ntarenze ubwo nyine nagomba kukubarira muri makeya ubwo narakomeretse nahuye n'ibyo guhohoterwa mu rugo ubwo mpura n'ibyo bibazo byo kuba narirukanwa mu ishuri mu buryo butari bwiza byemeranyijwe n'ishuri ni ukuvuga ni ukurenganwa nabwo nahuye n'ibibazo bya jenoside ababyeyi banjye babishe muri jenoside umuryango wanjye nyine sinongeye kubona kugeza icyo gihe kuva nava mu rwanda mu 1989 nari ntaragasubirayo sinigeze mbona ababyeyi banjye kubana bica rero urabona ibyo byose byageze gutya bikubitira hamwe rero
bivuze ko rwari uruhurirane rw'ibibazo byinshi cyane umutwe wawe utashoboraga kuba wagerageza kubikemura nibaza ko ari ibibazo usangiye n'abandi bantu benshi ariko kenshi ugasanga badasobanukirwa ko bafite ubwo burwayi
ijana ku ijana yego
hanyuma abantu nk'abo wababwira iki
abantu nk'abo nababwira iki rero ariko reka dusobanure gatoya kurwara mu mutwe ni ikintu kwa muganga babanza kukuganiza bakagusobanurira bakakubwira kurwaye cyangwa se kutarurwaye
gusa ikibazo gihari cyane cyane iyo uvuganye n'abantu babizobereyemo kenshi na kenshi ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kujya kwa muganga ngo bamupime bagisangemo kuko ntabwo gipimika
kwa muganga bafite uburyo ariko babikwereka kurwaye ni by'ukuri kwa muganga ntabwo bipimika ariko hari uburyo
bakuganiriza bakumva ubite ukuntu uvuga ukuntu ubayeho ibintu byose muri rusange
yego ariko noneho iyo uburwayi bwo mu mutwe bwa bugenda bukangiza noneho n'ibindi byo mu mubiri bituma biragaragara bikerekana ko hari ikibazo ubwo biba byarakomeye byarageze ku rundi rwego noneho rero wambajije kese abantu nababwira iki ni ugukomera ntabwo uri wenyine cyane cyane ku byerekeye ku ijwi rikubwira yuko utagomba kubaho cyangwa se udafite agaciro ko kubaho mu kinyarwanda kubivuga neza
udafite akamaro ko nta kamaro ufite kubaho birumvikana
yego iryo ntabwo ari ijwi ryiza umuntu agomba kumva ko afite agaciro ko kubaho uko bimeze kose cyabwo ibibazo mu buzima biba bivuze ngo ntabwo ugomba kubaho.
Ayo majwi niyo hano muri Leta Zunze cyangwa se mu bihugu bakurikira cyangwa se abazi icyongereza bakunda kumva bavuga ngo ni dark voices zikuzamo kenshi ugasanga abantu benshi rimwe na rimwe bibatera no kwiyahura.
Yego. Suicidal thoughts. Kwiyahura ibitekerezo byo kwiyahura, ibitekerezo byo kwiheba kuri urwo rwego cyumva kugomba kwica ukitwara ubuzima. Ikizo nk'ibyo iyo ubigize ntabwo byihererana, ntabwo ugomba kugira isoni wumve ngo uri wenyine, ntawukwakira, wiyange. Ni byiza kugira umuntu uhita uhamagara muri ako kanya. Nicyo kintu cya mbere navuga.
Madama Mukangoga, byinshi bikubiye mu gitabo cyawe turaza kubiganiraho, kandi ndibaza ko ibyo urimo kuvuga byinshi biri mu gitabo cyawe ku buryo abantu bazakibona hari byinshi bazacyungukiramo ndetse bazakuramo kugira ngo bibafashe. Ariko reka duhe n'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira ibyo bakubaza, hanyuma dukomeze ikiganiro. Reka tugendere tubanze ngenze ndore wiriwe neza.
Niriwe mahoro nta kibazo.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisiki.
Ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuko ko yatubwira ibyinshi byiza byo tudaba tudasobanukiwe. Kandi rwose ni ukumushimira cyane, ariko nkamubaza nk'ikibazo mfitiye amatsiko. None ko hari igihe umuntu ashobora kugira ingaruka z'ihungabana bitewe n'ibyo yanyuze n'izo ngorane yahuye nazo, hakorwa iki noneho kugira ngo noneho nk'abo bantu bafite iryo hungabana bumve ko bisanze muri sosiyete? Kuko hari igihe usanga noneho nk'umuntu afite iryo hungabana ugasanga ntabwo yizi niba afite ihungabana, kuko ugasanga yize nk'umuntu muzima, ubwo nk'aho wamanye kwisobanukirwa akamenya yuko n'ubundi afite icyo kibazo yatubwira, yabwira iki nk'abo bantu bakiri hasi aho ngaho bafite ihungabana ry'ibikubigira iwawe? Nazo
urakoze cyane Ngenze Ndore. Reka dufate na Inosa. Madame Mukangoga, ndibaza ko ibyo bibazo urimo kubyandika ndafata batatu hanyuma basubirize rimwe. Hari na Inosa, wiriwe neza?
Wiriweho.
Uri hehe?
Ni Gitega mu Burundi, ntara ya Gitega.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo nari gifite ubwa mbere mu mazi niri umutumire.
Yego, arakumva.
Hanyuma akabageze nagomba kubaza ni gute umuntu yomenya ko yagize ihungabana? Mbega aravugwa kwa muganga cyanke ndivugwa mu bundi muhe buryo?
Urakoze. Reka dufate na Nsabimana Daniel, wiriwe neza?
Ure neza bwana Fred.
Ni Edi Rwema.
Edi, muraho bwana Edi.
Muraho neza, ikibazo cyawe. Uri hehe?
Herereye Nyamasheke, Ruharambuga nk'ibisanzwe, ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda.
Yego.
Okay, murakoze cyane, mbashimiye kubw'umutumire mwadutumiye. Ariko bwana Edi, mumumbarize ese mu by'ukuri nk'umuntu wahuye n'ihungabana muri we akabona ko ari nk'ikibazo, kandi ni koko ni ikibazo muri iyi si hari n'amahungabana menshi atandukanye, umutubarize nk'uwo nguwo abashije kugera ku rwego nk'urwo akagira n'aho yandika ibitabo, ese mu by'ukuri ni iki cyamubereye igisubizo kirambye ku ihungabana yari yarageze? Mu by'ukuri ubona kenshi abantu bafite ihungabana ritandukanye turagira ngo aze kudusangiza ku muti yanyweyeho, kugira ngo mu by'ukuri iryo hungabana riba amateka kuri we ndetse anandike igitabo kibigaragaza. Murakoze bwana Edi Rwenda.
Urakoze cyane Nsabimana Danieli. Madame Elvani Mukangoga, ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Rwanda no mu Burundi, bibiri bya mbere birasa nk'aho bisa bose baribaza ukuntu umuntu amenya ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ihungabana, hanyuma Nsabimana Daniel we arakubaza ese ni iki cyakubereye igisubizo mu bibazo wagiye uhura nabyo nabwira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kubona igitabo cyawe ko kiri ku isoko mbere na mbere banzu babwire uwifuza iki gitabo yagikura he madame Mukanguka
bakoze cyane kuri ibyo bibazo babajije iki gitabo ukifuza yakibona ku isoko rya Amazon ubwo ni kuri internet amazon.com kuri website yabo no kuri Amazon niyo bakibona ho bashyizemo amazina yanjye Rivanye Mukanguka cyangwa se bagashyiramo titre y'igitabo
The Power of Forgiveness.
Yego. Mm-hmm.
Hanyuma iki kibazo Daniel yarasorejeho ni iki cyakubereye igisubizo nibaza ko byinshi biri muri icyo gitabo ariko gerageza utuvungurireho nk'ikintu wumva cyakubereye igisubizo muri ibyo bibazo byinshi uruhurirane rw'ibibazo wagihura nabyo.
Igisubizo nabonye cyambere igisubizo muri ako kanya ikintu cyamfashije cyane ni uko mfite kwizera Imana narerewe mu muryango wa Gikristo ibyo bintu byaramfashije cyane byatumye menya ko n'ijwi ryambwiraga rimwe ari iry'Imana irindi ari iry'Imana irindi ni irya Satani ubwo nahise kandi ibindi ryambwiraga kubabarisha nahise nibaza ese kubabarira ni iki ko navukiye mu muryango w'abantu basenga bakunda Imana kandi bakaba barantuje imico myiza rwose nzi ko mfite imico myiza kuki ngombye kumva ijambo kubabarira mu rundi rwego rwo hejuru mu buryo butandukanye nuko ubwo rero ntangira kwiga icyo kubabarira bisobanuye mu by'ukuri natangiye kubabarira natangiye kwiyakira ntangira gusoma ijambo ry'Imana kuri urwo rwego nuko urebye ni iki kintu cya mbere cyamfashije kumenya Imana gusenga kumenya uwundi we ku buzima bwanjye nabo hawe n'Imana nicyo kintu cya mbere cyamfashije
hanyuma se gusohora ako kababaruka kurimo kakuri kari muri wowe ukagashyira hanze byo hari icyo bifasha
yego kuko gusohora icyo kintu nyine akababaro nge mu by'ukuri nongeye noneho kuvuga bikomeye iyo nandikaga byamfashaga cyane noneho kwandika igitabo nkagishyira hanze nkaba nzi ko undi muntu wese agisoma nabyo biramfasha n'ubu tuganira nabyo biramfasha kuko buryo wabaye iyo wabaye ukababazwa wifuza justice uba wifuza justice mu kinyarwanda ni iki
ubutabera
nuko iyo ubonye rero umuntu uganiza ugatangira ukamubwira ibyo ibyakubayeho byose no kukumva kuba kumva wumvwa byo bikugaruramo agaciro wumva ari icyo bikumariye kugira rero umuntu uganira nawe ni ibintu byangira jyewe icyo gihe rero nk'umuntu w'umukristo no mu buzima kandi buba bwirukanka abantu benshi banavuze ubwo jyewe niganirije naganirije Imana ku rundi rwego
hanyuma ikindi umuntu ashobora kwibaza uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe mu bihugu bikize ibihugu bikomeye ku isi nikute umuntu ashobora guhura n'ihoterwa nk'iryo wahuye naryo ntagire ubufasha
guhohoterwa turavuga ihohoterwa
ry'ingo
mu rugo gukubitwa n'uwo mwashakanye gutukwa n'uwo mwashakanywe kubabazwa n'uwo mwashakanywe ku rwego rubi cyane biri mu ngo nyinshi cyane bibaho ikibazo abajije ni ukuvuga ngo mu gihugu nk'iki ngiki cyateye imbere amategeko ntabwo abyemera hari imbaga ahantu henshi cyane babyigisha babisobanurira abantu ikibazo ni uko nyir'ubwete uba umuntu ubirimo ntabwo abyemera umuntu uba ubirimo ntabwo wabisobanukiwe iyo bibera kubandi urabyumva ukabimenya ariko iyo bikuba wowe ku giti cyawe kenshi abantu barabihakana ibyo bintu cyo guhakana no kutemera nicyo gituma bijya ku rundi rwego bikaba bibitanye n'abapolisi njye nko mu ruhande rwanjye akenshi narabihishaga kuko ntabwo nifuzaga yuko abantu bo hanze bamenya ibibazo byanjye noneho n'abapolisi iyo nabaga babaje bashaka kugira icyo bakora nkabangira hari iyo hakana
ibyo rero ni na kenshi bibaho muri sosiyete z'abanyarwanda aho usanga mu ngo nyinshi iryo hoterwa rihari ariko ababikorerwa ntibashake kubivuga natanze nk'urugero imibare hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igihe inzego z'umutekano ku munsi zakiraga abantu 16 buri munota bavuga ibibazo bijyanye n'ihoterwa bakorerwa nabo bashakanye warumvuze ko byakubagaho rimwe na rimwe ukanga no kubivuga ni ibibazo abanyarwanda benshi nibaza ko nabo bahura nabyo icyo kintu cyo kudashaka kuvuga ibiri mu ngo zabo bakumva ko nibabivuga bari bugaragare nkaho ari igisebo ku muryango icyo gihe bakuri
icyo gihe bakora iki iyo banga kubivuga
cyangwa se niki bakwiye niki bakwiye gukora cyangwa se niki gikwiye kubatinyura kugira ngo aho kugira ngo bagume muri ubwo buzima bushaririye babuhuke
icya mbere ni kumenya ni kwiyakira ni kwiyakira ukamenya yuko ibiri kukubaho ntabwo ari impamvu zawe ntabwo ari wowe wabiteye kubyakira mbese ukwiyakira mu kinyarwanda kiba gitoya
kubyakira nawe kwiyakira ubwawe
kwiyakira ubwawe iki kintu nicyo cya mbere kandi ukikunda noneho ukiyemeza kubiganiza ukiyemeza kubivuga ku buryo ushoboye cyane cyane biriya byo gukubitwa ukava ibisebe kamererwa nabi ibyo ntabwo ugomba kubibika rwose bivuga byanze bikunze kuko hari abagera ahubwo bakiyahura ku giti cyabo atari cyangwa se bakanicwa muri ubwo buzima n'ubundi kubera ko batabivuze
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga uyu munsi turaganira ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo nka kimwe mu bibazo bitera ihungabana ku barikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubutabera bwigeze kugaragaza ko hari igihe mu gihugu abantu nibura 16 bahamagaraga inzego z'umutekano buri munota bavuga ko bahohoterwa nabo bashakanye umubare munini n'abakorerwa ihoterwa ntibabivuge uyu munsi ibyo benshi bibaviramo indwara zitandukanye zirimo ihungabana guhorana umujinya ukabije ubwoba buhoraho n'izindi zo mu mutwe umunyarwandakazi Elvani Mukangoga utuye muri Leta ya California ari mu bahuye n'iryo hoterwa rikamugiraho ingaruka zikomeye urugendo rwe n'ubuzima bwe nibyo tugarukaho muri iki kiganiro ahanini ku gitabo yanditse yise Power of Forgiveness cyangwa se imbaraga zo kubabarira kuri telefoni dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika David Wirwenez
yego mwiriwe neza
uri hehe
kandi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ariko kirajyana n'igitekerezo mfite ku bintu bijyanye wenda n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo bigatuma hari abantu batabivuga impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu ahohoterwa mu muryango ntabivuge urabona wenda umudamu ahohotewe n'umugabo babana mu nzu umugabo n'ubundi nubwo amuhohotera ariwe utunze umuryango akavuga ati noneho nimurega se nindishyira hanze akabona umugabo arahanwa arimo no gufungwa akabona none umuryango nta muntu uri bubahire cyangwa se ntuwiteho mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho ukibaza ajibineye gato niho hoterwa riba kandi giye kirekire kandi niwe namenyekane ari byo umutumirwa yahoze avugaho baravuga ngo byaba byiza umuntu abishyize hanze cyangwa se akabiganira we abihuze se n'izo mbogamizi zishobora guturuka ku kuba umuntu yavuze ihohoterwa agiriye mu muryango n'ingaruka zishobora kumugiraho nanone zitari zituruka kuri iryo hohoterwa ariko nanone zishingiye ku butabera yahawe kuba yarahohotewe uwo mutumirwa nawe agire ikintu abitubwiraho noneho ikindi kandi agomba kumenya ko wenda ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twe turi mu Rwanda ariko hari ahandi runaka usanga wenda bo ibyo hohoterwa ari naho umugabo wenda yemerewe gukubita umugore byoroshye wenda bakabifata nk'igihano gitanzwe we abihuza ate abiduhurize no kuba umuntu yaregwa awenda agafungwa ariko n'umuryango ugahita ujya mu bihe bidasanzwe by'ubukungu bitewe no kuba hamenyekanishijwe ibijyanye n'ibyo hohoterwa. Murakoze.
Urakoze cyane David. Zamugisha buretse gatoya guma kuri telefone gatoya nagira ngo madame Mukangoga abanze asubize ibi bibazo bya David hanyuma nkugarukeho madame Mukangoga kuri ibyo bibazo bya David.
Ewe ibibazo avuzemo ibibazo byinshi cyane avuzemo ibibazo byinshi cyane kandi bisaba kuganira ku rwego rundi rwo hejuru akisanzura ndetse n'abandi benshi cyane bakaba bagira icyo babivugaho ariko icyo numvise cyane ni nko nk'umubyeyi umugore uhohoterwa mu rugo bitewe n'uko umugabo ari we utunze urugo nakumvise akenshi
wenda ntabwo ari iyo mpamvu itera kumuhohotera ariko arahohoterwa ariko nanone akabona ko umugabo ari we utunze urugo
yego ibyo bikaba byatuma umugore atavuga kugira ngo wenda urugo rudahungabana muri urwo rwego ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi ibintu nk'ibyo bituma abagore batavuga kubera gushaka nyine gukomeza kubaka kubera gukomeza kudashaka gusenya ntabwo nkurikije ibyo yambwiye ni kudashaka gutsindwa ukaba ushaka mbese gukora nk'ibyo abandi bakoze mu cyongereza hari akajambo kitwa dependency sinzi mu kinyarwanda ukuntu umuntu yakwita dependency
ni ukubaho ubayeho ku ari undi utunzwe n'undi muntu
utunzwe n'undi muntu icyo gihe ako kantu rero biba bikeneye ngo umuntu yige kugira icyo kubaho atadepandinga adatunzwe n'undi muntu iyo ni izindi nyigisho ziri hejuru mu Rwanda ni hose ariko ni ku isi hose kuko bisaba umuntu interpersonal umuntu ku giti cye ngo yimenye ugati nakwifasha gute ku giti cyanjye kugira ngo mbashe kwivugira kuri jyewe ako numva ariko kantu kabitera
hanyuma mu gihe kirekire ingaruka zibizihe kuri uwo muntu wihanganira ibyo akabihishira agakomeza akabibamo ingaruka zibizihe
ingaruka ntabwo ari nziza kuko uwo muntu arababara cyane byabiri twakomeje kuvuga arababara agahora arakaye ntanezerwe akaba yazageza aho agera naho yumve amajwi nk'uko nabyumvise akaba yageraho yazica ntabwo urwo rugo ruba ntabwo umuntu abanezerewe muri makeya aba afite agira ibibazo byo mu mutwe twakunda abantu bagenda n'ibibazo nyine twe atanabizi ko abifite kubera ko ibyo bintu byamaze kuba nk'ubuzima bw'ukuri agomba kubaho amaherezo ntabwo aba ari meza
ntabwo amaherezo aba ari meza urakoze madamu Mukangoga reka dufate Jean Mugisha wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ndi mu rundi mugamba mu gihugu cya Zambia
mu gihugu cya Zambia
niho sanzwe mba mugambi sanzwe ndi mu rundi
yego ikibazo cyawe
kibazo cyanjye sigisari kibazo abo gusa n'ibitekerezo kibintu cyangwa ba mama keretse n'abantu ariyo nakira turahohotera bakagira isizi kandi ibyo mu mutwe cyane yizeye ko mabi baba bakorewe yaje ikibazo muri ibi bihugu byacu gifata intera ikoraba turi ku murindi munini ku ntera kibakize kiyafata umurindi kiyize kiyafata benshi barahohoterwa ugasanga barabihebye nko mu Burundi bakunda kuvuga kuyishyirwa ngo niko byubakwa ni bwa gakubitwa gakomeretswa ngo niko byubakwa nibwo yaje umuntu uko ari ibindi amateka amateka ati akazi umuntu abantu twe turangana niko turi turangana muri iki kibazo kuba kiriho kiyagiye kubihora inzira nziza abakomezi bakwiye guhuduka bakajyabona kandi bakajya mu mashyirahamwe bagashobora kuko aya mashyirahamwe byogarije bibi aho iyo guhohoterwa bakajya mu mashyirahamwe bakabivuga bahohotera bakajya mu bitungana abatunganyije kuko nta muntu n'umwe afite ububasha bwo kwisabiza amagara y'umuntu yaba yakoze icyaha cyangwa yatanga ikoze yakoze icyaha ajya imbere y'ubutungane ubutungane bukamuye rusange agahamye ikindi nacyo turaje ibintu turiko turabona ibibazo biriko biraza nibwo ntituriko turabona ifite byaba bidahehe intandaro y'iyo byavuye ko aba biriko biraba ibyo urwaruka hasi ibyo bizobandanya biba ukabandanya nabyo biba bisinzikara nk'uko abantu nabago basinzikara kuko umwana yakuze abona nyina akubitwa nyina afatwa nabi bizotuma nawe nyine akura afite ka kantu ko mu mutima afite yabyo abantu b'abagabo n'ibikoko akayakubita mama akamusinzikarya yamutukiri yamugiriri bituma n'umwana naho aba ariko arakura akurana ka kantu ko kubona yuko naho agiye kubaka nawe nyine icyo byo genda neza ibyo ashobora gusa n'imyambiro aho yajya kubaka yubaka afite wa mutima avuga ati umuntu ni uwanjye nta ngorane rero ndabona yuko uriko arabaho biva ku bushobozi buke bw'abakenyezi baba bafite baba ari byo sanda ku bagabo nicyo kintu kizakora rero ariko niho ibitekerezo murano usa n'uterera ni uko ubwaruka bw'uno munsi ngo ubona amabi ababyeyi babo ariko barabona bakabona n'aho ayo mabi ariko araturuka kubona yuko ba mama babo byose ni umugabo ya kurwara umwana umugabo atahari ari abasaza b'umugabo ntagishoboka iyo yaba n'umuntu afite ububasha ari abasaza iwe atagishoboye agukora icyo yifuza mu byo niyo yabona atahari agasanga abana bafunguye agasanga nimba ari igikorwa cyakoretse nta bubasha byose byo kumuhohotera iyo nanjye agira ati umuntu ujya kumuhohotera ashobora kurya akajya hajya kandi abyikunda
urakura
n'icyo kintu ntandamizi imwe ituma abantu baguma bahohoterwa urwaruka ntirubane nabwo n'intambamizi iri kugirana.
Urakoze cyane Jean Mugisha, kubera ko uri mu Burundi kandi kenshi bibagora kugira ngo mukurikire ijwi ry'Amerika, nagira ngo mu buhanga bw'ibyuma babe bakugumishijeho kugira ngo Madame Mukangoga agire icyo avuga kuri ibyo bibazo ndetse n'ibitekerezo warutanze. Madame Mukangoga, sinzi niba byose wabikurikiye, ariko yavuze kubijyanye n'umuco aho benshi usanga bavuga ngo nikuzubakwa, wenda icyo gihe nanjye nakubaza wowe niko zubakwa byagutwaye igihe kinini kuyivamo byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ubivemo? Hanyuma nanone akavuga ku kibazo kijyanye n'uko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri ejo hazaza abana b'abakobwa barimo bavuka, basanga ababyeyi babo bahohoterwa bakumva ko ari ibintu bisanzwe, icyo gihe nabyo bikabagiraho ingaruka ndetse no mu rushako rwabo cyangwa se igihe bateganya gushaka ibyo bintu bikasanga ni igihu kibariho, icyo gihe bigenda gute? Hanyuma nagarutse ku kibazo cy'ubukene, ahanini usanga abantu bakomeza kuba muri ibyo bibazo kubera ko badashaka kuva mu ngo kuko batishoboye, mu magambo make cyane.
Umuntu ndamushimye cyane nanone n'abandi bose bagiye babaza ibibazo baranejeje cyane, binyongeyemo agaciro kumva ko nakoze ikintu cyiza kwandika kuri biriya bintu ko ntabwo byari binyoroheye kuvuga ibibazo nka biriya byandika mvuga mbese ibintu kuri ku mutima ntabwo byari byoroshye. Ikintu cyitwa umuco ni ikintu kiri mu bitera ibyo guhohoterwa ibyo muhira byo mu ngo urebye muri mu mico wa Kinyarwanda ndetse na mu mico y'abantu yindi itari y'u Rwanda itari yo mu Rwanda nabo usanga bafite indi mico nayo ituma abantu bakora ibyo bakora cyane cyane iwacu mu Rwanda hari ibyo ngibyo bizwi ngo niko zubakwa ibyo mu by'ukuri ako kajambo kagomba kuzahindukwa ntabwo ariko zubakwa ntabwo ariko zubakwa ndetse nanabyanditse nabyanditse mu gitabo ko nabyumvise kenshi abantu bambwira ngo reka nuko zubakwa ugomba kwihangana ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo abagabo ntibabwirwa ntibakosorwa abagabo niko bameze ibintu nk'ibyo mbese ugasanga bashaka kunyumvisha yuko jyewe umugore ngomba kubyemera kugira ngo nubake noneho hazamo n'abana ngo wubakire abana ibyo mu by'ukuri ntabwo ariko zubakwa noneho hari uko nibagitije nange kuvuga se
ingaruka bigira ku bana cyane abana b'abakobwa bavukira mu bibazo nk'ibyo giye bo batekereje gushaka hari ingaruka bibagiraho
ubwo rero tu ingaruka zirahari kuko ibyo bitumye biramfashije nanone kugaruka ku gitekerezo naringize aho bituruka intandaro zabyo ukuntu yabikomojeho narabyanditse mu buryo nanditse mu gitabo ise w'abana banjye yarambwiye ati ngo iyo umuntu iyo umugore utamukubise ntabwo akubaha icyo gihe narabyumvise abivuga ariko ntabwo nigeze nemera ko ari igihe yarabibwiye nta nubwo nigeze nemera ko ariko ubuzima bwanjye bugiye kubona narabihakanye ubu uyu mugore utamukubise ntabwo akubaha icyo urumva ni principe mu Kinyarwanda wabisobanura gatoya ikintu umuntu agenderaho ikintu kiyobora ibitekerezo by'umuntu uvuga ngo umugore agomba gukubitwa kugira ngo agomba kwitwa n'umugabo kugira ngo yubahe umugabo nibyo bya bindi rero byo kuvuga ko umuntu aba yarabibonye mu bwana bwe yaravutse akabona se akubita nyina agaceceka cyangwa se ikibazo akajya kugikiriza mu cyumba aho umwana atabona ibyo bintu bigasigara mu mutwe w'umwana ubwo rero umwana akibwira ko ari uko bimeze nawe kera mu buzima bikamubaho bikamugarukaho cyangwa se no mu kubana n'abandi bantu nawe bikamujya mu murugo ni mbese ni uburyo umwana yirirwa imuhira imukukamo njye niko nabibona
urakoze cyane madame Mukanguga reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Marcel wirwe neza
Edu
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza umutegu ariko mbanje kumusuhuza nawe ngira ngo mubaze n'ikibazo
arakumva
ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo itonesha ku babyeyi mu gutonesha abana bitewe n'abari bo ntabwo ryo rishobora gukurura ihohoterwa ku bandi bana cyangwa ku kutumva kimwe hagati y'ababyeyi b'umugore n'umugabo nsobanure kugira kumvikane neza dushobora kuba dufite abana bane ngiye n'umugore wanjye noneho ugasanga harimo umwana umwe ndimo ndatonesha cyane kurenza abandi bana bikaba ngombwa ko abandi batatu bamera nk'aho bajyaniwe batanaze ibyo ngibyo ntabwo byakuri ihohoterwa igirirwa wa mwana kubera ko wahohotewe na bagenzi be kubera gutoneshwa kabiri ubwo harimo a na be y'icyo kibazo hagati yacu nk'ababyeyi mugenzi w'umugabo ntibigize umwana umwe nkamutonesha umugore nawe akagira umwana atonesha ibyo ntabwo byaba intandaro y'umwuka mubi hagati yacu twebwe abashakanye kubera ko habayeho gutonesha ikibazo cya kabiri hari ubwo umuntu ashaka umugore cyangwa umugabo ugatanga ijambo rya nyuma mu rugo rwabo nuko barwubatse biri mu babyeyi babo niba ababyeyi b'umuhungu bafite imbaraga ugasanga iby'umugabo agiye kutabanje kujya kugisha inama nyina ise se papa nkora iki mama ibi n'ibi nkora iki cyangwa se niba iwawe w'umukobwa ari bafite imbaraga ugasanga nibo bameze nk'aho bayoboye urwo rugo, noneho uri muri rwa rugo ruyobowe no kwa sebukwe agaceke kavuga tete n'ubundi kwacu turi abakene nava hantajyahe, ese ko nasezeranye n'ubundi kujya mu nkiko kwa njye washoye byinshi kandi washoye byinshi ko urasanga agiye mu bibazo. Ibyo byo ugasanga umuntu ashinze ibyinyo kurindi ara bese apfiriye muri Nyagasani mu Rwanda, niko bavuga ngo apfiriye muri Nyagasani ashinze ibyinyo kurindi arashiririye abayeho mu bwo buzima. Umuntu nk'uwo wamugira nama ki madamu?
Urakoze cyane Marcel. Madamu Mukangoga,
yewe ibyo bintavuze murakoze cyane.
Atujyanye mu bindi bibazo birenze iby'abashakanye gusa, noneho bigeze no gutonesha abana. Ni yes,
gutonesha abana ibyo bigeze ku rundi rwego. Ibyo bigeze ku rundi rwego kuko kandi nanjye ndi umubyeyi mfite abana batatu. Ibyo ndabyumva rwose, kandi nanjye narezwe mu muryango w'abana umunani, twari abavandimwe umunani. Ibyo birumvikana rwose, ariko nubwo hari gutonesha umwana, umwana twamushyira ku ruhande noneho tukibanda ku babyeyi. Ababyeyi papa na mama nibo baba bafite ikibazo hagati yabo, nibo bagomba kumenya uburyo bita kuri iki kibazo, bagakiza ikibazo hagati yabo bubahana badahohoterana. Noneho ibyo bigafasha noneho gufasha abana nabo gukiza ibibazo byabo badahohoterana. N'urugendo rw'iyo umuryango ubaho muri ubwo buryo, uba ukeneye n'ubundi bufasha mu baterapiste. Mu baterapiste mu Kinyarwanda babyita ngo iki?
Abantu ni nk'abajyanama b'ubuzima, ibintu nk'ibyo.
Babyigiye baba bafite babyigiye ndetse bashobora kuyobora ku rundi rwego birenze iby'imiryango, kuko iyo miryango iba ifite ibibazo bigaragara nuko umuryango udashobora kugufasha. Icyo gihe ukeneye undi muntu utari uwo muryango wabyigiye akajya mu ishuri aba yagufasha kwiga, akaba yagufasha kumenya uburyo noneho urera abana, uburyo uha disipline abana. Gutonesha ntabwo ari byiza, ariko akenshi urabibona umuntu arasaba atabizi. Ni ngombwa rero ko umuntu umubyeyi yimenya ko icyo kibazo gihari. Nubwo bavuga ngo abana bose barangana, ariko abana ntibangana, kuko bitewe n'impamvu nyinshi. Ubwo umubyeyi agomba kumenya uburyo abyifatamo, bikabifite muri kamere, ni ukubyiga. Kuko nanjye ibyo mvuga ndabizi neza, abana banjye kenshi najyaga mu baterapisi ngo banyigishe nahuye n'ibibazo runaka nkifatamo.
Yanavuze yagarutse kuri cya kindi abandi bakomeje kugarukaho kijyanye n'uburyo aho usanga urugo rutunzwe na basebukwe cyangwa se ba mabukwe, ugasanga umugore nta jambo afite kuko wenda yavuye mu muryango utifite. Icyo gihe bigenda gute?
Ntabwo biba byoroshye. Ubwo hagomba inama n'ubundi nta urugo n'urwa babiri, umugabo n'umugore, bya bindi bya kirekire imico yo kubaka niyo iba yajemo. Ubwo umugore abagomba kumenya kuvuga, akamenya kwihagararaho, kandi akamenya no gushaka ubufasha mu bandi babizobereyemo. Urugo ntabwo rwagombye kubakwa n'abantu bo kwa sebukwe, kuko urugo n'urwa babiri, we n'umugabo we batabyumvikanyeho. Sinzi uburyo urabona kuvuga yewe nakuza ku rugero rwanjye. Ku rugero rwanjye abo kwa sebukwe, kwa sebukwe w'umuntu bavuga ko basenya, ari ku mugabo ari ku mugore, ariko icyo nakwibandaho ni uko umugore byagiye muri terapi. Byagiye muri terapi, kandi muri make terapi jye si niyo nize umuntu wese babisaba ngo abantu bakundane bishyire hamwe bababarirane bagerageze gushyira hamwe bumve ko bagomba kubaka urwo ni urwa babiri nicyo kintu cya mbere.
Yego. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika hanyuma umwanya usigaye tuharire kiriya gice cya kabiri wahaye igitabo cyawe ahanini ku bibazo bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zakugezeho wowe nk'umuntu wapfushije abavandimwe bawe. Sabushamike wiriwe neza?
Yiriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Yemerere mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo kite iyo umwana yakuze bimeze uko yakuye umuryango abona amakimbirane abona ibibazo akisanga yagize imyifato itabereye muri sosiyete ni gute yoshobora guhindura mu gihe abona byamugoye n'ukuri yoba arikagerageza kubabaza ariko cyatsi rwose ko agakaba agifite ubwenge bwo kubayogerageza kubabaza.
Ongera uvuga ko usoreje ntabwo tukumvise neza telefone isa nk'icika.
Narivuze nti
yego
umwana yakuriye muri uwo muryango ugasanga ibyo bibazo byamubayeho ariko inyifato ziwe bivanye n'ibyo bibazo byaranze ko ashobora kubabarira aho yabona bakiri ibyo bibazo bituma ameruko kwiyakira gute agashobora gutera iyo ntambwe yo kubabarira.
Urakoze cyane. Goma kuri telefoni Sabushamike kugira ngo nawe wumve igisubizo cyawe. Madame Mukangoka, izo ngaruka ku bana ugasanga byarabarenze ku buryo batifuza cyangwa se badakozwa no kubabarira.
Nkunze ko agarutse kuri titre yo kubabarira. Kubabarira ntabwo byoroshye, ni urugendo. Hagomba kubabara, ugomba gusobanukirwa na byinshi cyane kugira ngo kubabarira by'ukuri bikuzemo. Hagomba kuganira, hagomba kwiyumva no kwiyakira. Ikibazo ongera usobanurire yabajije ngo abana umuntu yabafasha gute?
Yabafasha gute abana nk'abo barengewe n'ibibazo byo mu miryango yabo bikabagiraho ingaruka bikabagora kuba bababarira kugira ngo bashobore kubaho neza muri sosiyete?
Ibyiza abana biterwa na none n'imyaka bafite. Abana batoya cyane yavuze ikibazo cyo kubabarira, sinzi urugero umwe imyaka yaba yifuza umuntu yabishyiramo. Ndumva ari ikibazo rusange.
Sabushamike, niba uri kuri telefoni duhe nk'urugero nk'umwana ufite nk'imyaka ingahe? Sabushamike, cumi
makumyabiri n'umwe.
Umwana wa makumyabiri n'umwe, urakoze cyane.
Umwana wa makumyabiri n'umwe aba yarakuze. Umwana w'imyaka makumyabiri n'umwe aba ashobora kwifatira imigambi ye, ashobora gufata imigambi, ashobora kujya kwivuza ubwe ku giti cye, ashobora kujya muri terapi akajya kuganira ibibazo bye n'abayobozi n'abandi babigize bakamufasha kumenya ikibazo icyari cyo, kuko ibibazo biba byarabaye byinshi. Ibibazo byo kubabarira kuri urwo rwego mbese haba hashamikiyeho byinshi cyane, ariko icya mbere ni ukumenya kwibabarira kuwe kubwawe ku giti. Umwana akamenya kwibabarira ntiblaminge, ntabwo ngo nakosa yanjye.
Urakoze cyane. Kuri telefoni reka mu masegonda make cyane dufate Claude wiriwe.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Musanze.
Ikibazo cya Musanze mu Rwanda?
Ndi kubaza abona ari kugitera amakimbirane mu ngo kuri la manera bimeze mu ngo abona ari kugitera.
Urakoze cyane.
Nibaza
ko byinshi wagiye ubisubiza wenda Claude atangiye ikiganiro turi ku musozo wacyo, ariko niba hari icyo wamubwira mu masegonda make cyane kuko ndashaka ko ugerageza kutubwira kuri bwa buzima bundi wanditseho mu gitabo cyawe mu magambo make cyane mbere y'uko dusoza dusigaranye iminota itanu.
Bwa buzima bundi bwerekeye
bwo wanditseho mu gitabo cyawe bwerekeye genocide n'uburyo yagukozeho byo ubyandikaho iki n'iki ugerageza kumvisha cyangwa se kugaragariza abasomyi icyo gitabo cyawe kuri ubwo buzima bwawe
yego ubwo kongeraho guhohoterwa mu rushako ibyo nibyo nahise mbona nkigera muri Amerika ngitangira gushaka noneho hiyongeraho ibyo kubura ababyeyi mu byerekeye genocide biva bijya ku rundi rwego rwo hejuru nta sport nari mfite sport ni ukuvuga ngo umubyeyi naganiza amubwira ibi n'ibi byaravuna cyane byaramvunye cyane kutagira umuryango kutagira community ngo ugire abantu wisangaho byongera uburemere cyane iyo nanone unahohoterwa imuhira bikavuna sinzi aho icyo wifuza ko
ndumva muri rusange nibyo ariko gusa ikindi nashaka kukubaza kugira ngo kwandika ni kimwe kugira ibitekerezo byo kwandika ikindi ariko noneho intambara ikomeye ku banditsi iba igice gitabo cyasohotse kugira ngo bagerageze kugikwirakwiza hirya no hino ku basomyi byarakoroheye
oya ntago byanyoroheye nkunze yuko rwose wongeye kumbaza ako kantu kamfasha no kugasangiza abakurikiye inshuti zanyu inshuti za Ijwi rya Amerika ndetse n'inshuti zanjye ako kantu ntabwo koroshye kwandika nanditse igitekerezo nanditse iby'ubuzima bwanjye byambayeho nshaka kubisangiza abandi urwo rukundo rwo gukunda abandi ariko noneho hari ikerekeye n'amafaranga bijyana ntabwo ari ubuntu nabitanzeho amafaranga menshi cyane bigeze nko mu madorari 10,000 nifuza ko abantu nifuza nuko abantu bagura igitabo bakagisoma bakacyumva bakagishyeri bakakisangiza n'abandi bityo abantu benshi bakagisoma kandi bakanakigura noneho nanjye bikamfasha mu buryo bwo kwinjiza amafaranga
birumvikana madame Mukangoga urabyumvise abakunzi b'Ijwi rya Amerika banyotewe cyane n'iki kibazo kijyanye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo ariko benshi siko bafite ubushobozi bwo kuba basoma icyongereza ari gahunda ufite yo gusemura iki gitabo cyawe kikajya mu kinyarwanda ku buryo abantu benshi bacyungukiramo ahanini kunama utanga muri icyo gitabo cyawe
yego iyo gahunda ndayifite iri mu migambi yizana iy'imbere yo kuzacyandika mu kinyarwanda icyo gihe nikigera tuzabikora ndetse tunaki launching mu Rwanda ariko noneho babandi basoma ikinyarwanda bunzi abanyarwanda benshi bavumva ikinyarwanda mu Rwanda bumva icyongereza n'abari mu mahanga abo turabashishikariza cyane kugura igitabo tugitegereje yuko tuzagishyira mu kinyarwanda noneho umuntu wese akakibona
madame Elvani Mukangoga mu gusoza ubutumwa ku bantu bashobora kuba barahuye n'ihohoterwa nk'iryawe bagikomeza guhura naryo mu magambo make cyane mu masegonda atarenze 30
ihohoterwa nk'iryanjye usoma igitabo akumva yarahuye n'ibyo nahuye nabyo agiye mugira inama yo guhita abivamo ntabwo byemewe ntabwo ari byiza kubaho muri ubwo buryo no gushaka ubufasha ukagenda ukabivuga ukajya mu bagutera bakwigisha nicyo kintu cya mbere natangaho inama ikindi kandi kwiyegereza inama Imana ugasenga niba uri umukristo utari umukristo ibyo aribyo byose ufite indi mbaraga y'ukuri ituma umuntu wizera nta yindi mbaraga nziza ari iy'Imana
urakoze cyane madame Elvani Mukangoga wanditse igitabo The Power of Forgiveness bishatse kuvuga imbaraga zo kubabarira nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire wakoze cyane
murakoze namwe kandi
Nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bari badukurikiye. Nshimire Engineeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.